Grabón, muri in the street, harabera mabara. Muri in the street, nibibazo gusa. Muri in the street, namateka namatode. Let's go, giri. Let's go. Let's giri. Let's go. Zamari ziri mu murongo w'urukundo mu minyerezo aho bita mu mitoso turakora do bamwe batunura amaso no kumena isoko imonda zikaba izo ndege zirimo gupusha buri day by day irimo gukomera mu tuvumo barimo kuriza abana buri tondo barimo kubyara abana barabana mbese ntibajya batana na gushwana twese turi mu buzima babakate nzikuza ko dukaba itara ryatse reka reka nirizima na buzima kere kushobora kunyica nibibaho reka reka nibyavamo nibicamo bazikuza ko dukora ifoto ndikiwara mpaka niyo nagafata fuck you industry gang fuck you industry gang fuck you industry fuck you industry gang ni jam jam na ba baby yeah ni bang bang na ba baby yeah ni jam jam na ba baby yeah ni bang bang na ba baby yeah muri in the street hara bera mama muri in the street hara tema mara muri in the street wala kushibiha za so nizi hajena turazikasa muri rakasa niho dukura makata nugo kata pima nugo kata pima nugo kata pima nugo kata pima gang let's go giri hey. Fuck you industry gang fuck you industry gang nugo kata pima nugo kata pima nugo kata pima nugo kata pima let's go giri bow.